VOA
kun radio sagale americati ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበያ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ወለካ ጀል ቀበያ ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ዲግደሚ ለማፍ ዲግደሚ ሽንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ አመጀል ቀባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉለ ፌስቡክ ከኛ ረት ከነን ሰገንታ ከኛ ኦርዶፍተን ጠገፈቶ ተገኘ ጃለ ተመከመውልተን ከሚሳ ሰዳሰቶ ኩበረኩም ለማፍቁደ ሰደት አከለኮብስ ኢትዮጵያ ቲሞ ኦንኮሎጂስ ዲግደሚ ለማ በረኩም ለማፍቁደ ተኮ ከሱሜ ሳንከሰን ራኒ ነሞዳንዲቲ
ሞቱማን ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንቲ መነሙርቲ ወሊገላ ከፈደራላ ዱበርቲ ሙዴጅራ መታውዱ አራተተም ጅርቱ አንጃለነ ገመዳት
ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ሙለተ ጅጅረማ ዶክተር አቢ አህመድ ድግሩዳፍ ወሊን ከጣበቱ ተውዱበተን ኢትዮጵያ ተምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ከራን አልማቲፍ ቆቦ ግዱ ጅሩ ሰበባ ሞርሚ ናነው ሰነጅሩን ጩፈሙሳቱ ዱበተማ ጅራ ኦዱኬ ሳቀም ነከነ መራፉ አገጥሙረ ሰገንታ ከኛቱን ወሊን ቱራጀን ረገፈቶ ተከኛ አሞዱዳፍ ገረጃለን ይታዴም
ሞቱማን ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንቲ መነሙርቲ ወሊገላ ከፈደራላ ዱበርቲ ሙዴጅራ ከዱራን ፕሬዝዳንቲ ወልዳ ዱበርቶ ተውጌጂ ሴራ ኢትዮጵያ ተውን ወጀታ ቱረን አደማዛ ሸናፊ ሙምቢቸ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድን ፓርላማቲ ዴፈመኒ ታይታን ኩን ረጋሲፈሜ ኦቦ ሰለሞን አረዳሞ ታና ፕሬዝዳንቲ መነሙርቲቻ ጎቹ ሙዴ ሙዴራ ፓርላማን ቦደት ዴቢና ቡልቺ ሰናኖ ትግራይፍ ቡልቺ ሰናኖ አማራ ከወል አገርሲ ሱዳን ዲን አላማጣ ቆቦ ኮንኮላታፍ እገጩፋቴ ጉያ አፍርተውን በከመጅራ ዳንዲ ከነ ከጩፈን ከነን አላማጣ ከሰቲ ሂዳማን አከሂ ከመን ይፈጋፈተን ደገጎታ መጋላ ቆቦ ተው ዱበተሜራ ዋጅሪ ፖሊሲ ጎድነ ወሎ ካባ ከበክሰቲ ረኮ ከነ ፍሩ ማሪን ገገ ፈማጅራ ጅራቶኒ መጋላ አላማጣ ከነን ያደከነን አከጀደንቲ ዳንዲን ኩንጩፈሙን ሆጂ ከኛረቲ ደንቃ ኑትተኤ ጀቹሳኒ ሙሉጌታስ ባሃ መቀሌራ ገባሴ ጅራ ፕሬዝዳንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ጎዳንቶ ታብያላ ከነን አሜሪካ ከሰቲን ገልማይን ጅራኒ ራ ያዶ ሃራ ሆረተኒ ጅሩ ኩኒስ ክብጣተ ዱፉ ፊለኖ ጉቱብያ ከሚሴንሶ ተኮንግረሳ ገገፈም ጉያጥ ቆላፋፈቲ በክሲሳ ዱላ ፊላኖ ፋልሚሲሳቴ ካን ትዊተሪ ኦፊ ረት ትራምፕ መጣንሰን ዴሞክራቶኒ ለሚ ቢየ ሜክሲኮ ካየሮ ለማ አሜሪካ ከሳ አሪአታሜ ቢየ ከነከ ሳከቱሩ ጎዳን ጀቹ ዳን ረጋቶ ኮመሌ ፋልማን ለሚ ሜክሲኮ ኩን በረኩማ ለማፍ ኩዳፉር ካሊፎርኒያ ከሰት ቆንዳልቶ ታ ፖሊሲ ለማጀሴ ጀዳን ትራምፕ በክሲሳ ትዊተሪ ኦፊ ረካን ካናን ለሚ ሜክሲኮ ሱን ሶቺ ፖሊሶታ ሲችን ፖሊሶታ ብራዩ አጄ ሰጀቹዳን እና አዳደቱ ካንየከ ላልቸመነ ሙርቲ ከሰተና ኮልፋገርሲሳ ነምኒሴራና ለብየ ኬኛ ሴኔ ሉዊስ ፓርክ ሞንቴስ ነማ ኬኛ አጄ ሴ ከጀዱ በክሲሲ ቪዲዮ ኩን ዴሞክራቶን ንገሩ ብየ ከነከሳ አከቱሩ ኤሃማን አከን ብየ ከነከሳ ቱሩ ጉዳን ጀዳኒሮ ቪዲዮን ብራሞ ኡማን ኩማሄዱን ኤኙማን ሳኒን በከምኔ በከዶ ሂንብሰምኔ ተኮቲ ደላ ኢጃራ መጫብሱን ጋፈሴናን ዴሞክራቶ ተመሌ ኤኙቱ አከሴናን ኤሃሜ ጀቹዳን ጋፊ ቪዲዮ አገርሲሱ ትራምፕ ትዊተር ይፍረካኒሩ ኤጂያ ከሰት ካንዴን ካምፓኒ ጉግሊ ፎጀታን ዲበሄዱን ሆከራ ሳላረት ህርከቴ ገገ ፈሙፊ ናሙሳ በከውጂ ካኒላሌን ሞርሚ ቀባን አገርሲሱ ጀቸ ከሚሳር ራይሮ ገባባ ፎጂ ዳበኒ ጅራን ወጀቶኒ ከነን ብሮፊ ከነን ኮንትራታን ሆጀታን ደበሌ ካምፓኒ ሌ ጉግል አዱኛ ረጅራን ከሳ ረሄዱ ሳኒ ዱበርቶ ተከታን ሀረ ሞርሚ ወልፈካታ ደገሲሱ ጀደሜ ገማ ኩኒስ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ቶርበንደርብ ካምፓኒ ሌን ጉግል ዶላራ ሚሊዮን ሄዱ ኢሮታ አንጎ ጉርጉዳ ረጅራኒ በዲ ሳኒ ዶሴፊ ዶላራ ሚሊዮን ሄዱ ባሳፍ ጀቹዳን እገገባሴ ቦደ ሞርሚን ኩናማቴ Gabaasni New York Times akka jedhutti Google bara 2014 keessa dollara miliyoona 90 kan yeroo sanatti ittaanaa pireezidaantii gameessa turan Andy Rubiniif baaseera jedha. Kunis hokkara saalaa irratti hundaa'e gaggeesse ega jedhame booda. Rubin garuu himannaan sana haalee jira. Google gama isaan garuu falmii dhageessiseen qabu. Erga baatii tokko as akkaataa qabiinsa hojjetoota dubartootaa fi sabxiqqaalee fooyyessuuf akkasumas namoonni gosa adda addaa kaampaanii sana keessaa akka carraa hojii argatan gochuuf sochiin jiru New York Times jajjabeessee jira. Mana amantaa juushotaa kan Pittsburgh keessatti nama 11 ajjeese jedhamuudhaan mana murtii federaalaa duratti himannaan 44 kan irratti dhiyaate Roberts Boors balleessaan qabu jedhee jira. Umriinsa 46 kan ta'e Boors himati irratti dhiyaate yakkaajjechaa fi jibbaa kan of keessaa qabu yoo ta'u yeroo mana murtii duratti yeroo gabaabaaf dhiyaate himata irratti dhiyaate kan hubatee fi balleessaa garuu akka hin qabne qofa dubbate kan biraan jenne. Abbaan alangaa muummichi Jeff Sessions waa'ee yakka laalchaa kanaa ennaa ibsan himati yakkaa irratti dhiyaate hammeenya dubbachuuf nama dhibuuf safuu biyyaa kan waluma galaa kan faallessee jedhaniiru. Kanaaf dhimmi kun namoota miidhaan irra ga'eef maatii warri namni jala ajjeefameef qofa otoo hin taane magaalaa Pittsburghii fi guutummaa biyyattiif barbaachisaadha jedhu. Namoota ajjeefamaniif sirni awwaalcha isaanii kamisaarraa kan itti fufe ta'uun beekameera. Xayyaara Indoneeziyaa kan torban kana gaafa wiixataa ganama akka lafa gadhiisee ka'een daqiiqaa muraasa booda galaana Jaavaa keessatti kufe Lion Air kan ta'e saanduqi odeeffannoo qabu kan Black Box jedhamu humni galaana biyyattii galaana jalaa arguusaa beeksisee jira. Kanneen galaana daakanii seenanii baasan kun gabaastota televiziyoona naannoof akka ibsanitti mi'a sagalee waraabame qabatee jiru kana galaana jalaa arginee jedhu. Caccabaa xayyaarichaa kan Boeing 737 kan argachuuf baraarsitoonni itu walirraan citin hojjetaa akka jiran yoo ta'u xayyaarri kun erga ka'ee booda maaltu akka isa mudate odeeffannoo akkaan barbaachisaa ta'e of keessaa qabaa jedhameera. Kana malees balaliisaan xayyaarichaa sa'aatii dhumaa gara dirree xayyaaraatti deebi'uuf quunnamtii dhumaa inni warra lafarra jiranii waliin godhe baatee jira. Aangawoonni roobii kaleessaa akka jedhanitti xayyaarri kun dhumarratti samii irraa eega dhabame booda eessatti akka kufe baranii turan. Kooriyaan kaabaa keessatti dararaan dubartoota irratti gaggeeffamu battalumatti akka dhaabatuuf gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gaafatee jira. Gabaasa fuula 86 qabuuf har'a ifa ta'e kanarratti dhimma kanarratti qorannaan waggaa 3 gaggeeffamu akka agarsiisutti dararaan dubartoota irratti gaggeeffamu baratamaadha jedhe. Kun jireenya Kooriyaa kaabaa keessatti waan baratame Human Rights Watch adoolessa bara 2018 haala qabiinsa mirga dhala namaa Kooriyaa kaabaa laalchise dhaabbati Korea Institute for National Unification jedhamu baases hordofeera. Gabaasni sunis dubartoonni akka salphaatti hokkarri saalaa akka irratti gaggeeffamu, quunnamtii saalaaf maallaqaan akka gurguraman, hawaasis hokkaraa akka irraan ga'u akkasumas dubartoonni haala kana hundumaa jalaa dheessuuf iddootti baqatan akka hin qabne dubbata. Human Rights Watch akka jedhetti mootummaan Kooriyaa kaabaa komii fi iyyata dubartoota biraa dhiyaate hin qoratu akkasumas himannaas irratti hin dhiyeessu jedheera. Gama kaaniin eegumsi dubartootaaf godhamu yookiin tajaajila kennuu hin qabu walumaa gala hokkaraa fi gudeeddiin kan ilaaleen safuun biyyattii keessa hin jiru jedha. Gaazexeessaan lammii Saawudii Jamaal Hashoogi konsiilaa biyya isaa kan Istaanbul jiru keessa akkuma seenetti battalumatti hudhamee ajjeefamuuf san booda qaami isaa kukkutamu abbaan alangaa tarkii dubbatanii jiru. Saawudiin namoota ajjeechaa kana keessaa harka qaban 18 kanneen to'annaa jala oolchite dabarsitee akka kennituuf tarkiin gaafataatu jirtu abbaan alangaa muummichi Efraan Fiidan barreeffama ibsa kanaa baasan. Khashoggiin konsiilaa biyya isaa kan Istaanbul jiru kan deeme onkoloolessa 2 kan darbe kana yoo ta'u dubartii lammii tarkii taate waliin cidha gaa'ilaa raawwachuuf waraqaa barbaachisu baafachuuf ture. dubartiin inni fuudhuuf tureessi naannoo embaasichaa dhaabbachuun isa eegaa turte garuu erga seenee booda deebiteen argine. Pireezidaantiin Tarkii Recep Erdogan akka aangawoonni Saawudii namoota Tarkii keessaa reeffa gaazexeessichaa awwaaluun shakkaman akka beeksan gaafataniiru oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa pireezidaantii mana murtii waliigalaa ka federaalaa dubartii muudee jira. Ka duraan pireezidaantii waldaa dubartootaa ogeeyyii seeraa Itiyoophiyaa ta'uudhaan hojjetaa turan aadde Maazaa Shannaa fi muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin paarlaamaatti dhiyeeffamanii taayitaa kanaaf muudaman. Gaaffiif deebii Tsiyoon Girmaa aadde Maazaa Shannaa fi waliin geggeessite soraatu hiikii qindeesse.
Adde Maazaan nama abukaatoo ta'eetiin hojjechaa ba'e. Itiyoophiyaalleetti waldaa dubartoota Itiyoophiyaallee nama yayyabelle ogeeyyii seeraa jechuu namuujii akkanaatiin duruu beekanille. Muummee ministeera Itiyoophiyaatti Adde Maazaan beekumsa qabduun hojjechuun dandeettii jedheetiin hojii tanaa lallabe hojii kanaa filate. Paarlaamaalleen tanuun mirkaneesse. Namtokkummaa mootummoota keessatti koomishinii dinagdeetii Afrikaa hojjechaa ba'elle. Akka jecha Adde Maazaatti pireezidaantii mana murtii waliigala ta'uun hojii jajjabdu taatullee. Nagaafatanii jennaan itti herrege gammachuun fudhadhee.
Taabuqqa ongitii xaqqaqqee pireezidaantii siraa aanduu yaadannoo siraa kumuhuunuu.
Hojiin pireezidaantii mana murtii waliigala guddoo abbaa seeraa ta'u wanni qara. Sunumalee illee hojii bulchiinsa hojjetan hojii dippiloomaasii illee hojjetan warri seera baasuun itti gaafatamtoota mootummaatii fi warri dubbiin laaltullee waliin hojjetan. Hojiin mana murtii tabiyyii keessaatii fi tabiyyii alaallee hedduu hojjechaa ba'e. Tattan walitti qabadhee muuxannootan walitti qabadheetiin mana murtii qajeelcheetiin hojjedha. Muuxannoon tunin waan hedduu na qarqaartii jedheetiin herrega. Tanumaafuu hin danda'a jedhee fudhadheedha. Hojiin mana murtii ammoo waan hedduu wal xaxa. Pireezidaantiin mana murtii waliigala horii haqaallee itti gaafatama ta'ee hojjeta.
ቦታው ከባድ ነው ብዙ ፍጡር ጥያቄዎች አሉበት ነው ነገር ግን አመራር
ውጅንት ነው ሙልፋት ውጅ ሰረዱ ቀብዱለ ታቱለ አክደን ሳቀጀልቸ ሚሎልት ይወልን ታይቲኒ ገረ ጀጀብዱ ኢትፍለደቲኒ ውጅ ተነደብራይ ቶርባን ለማን ሰደን ቀራቲ አደማዛኒ ዋን ውጅ ተና ከሳ ከሶሲ አቦቲ ሰራ ወርጁ አከና ውጃቻባይ አቡካቶፊ ናም ሰራ ወደፈቻ ዋን ከስ ጅራውበቻ ውጅ ተነደብሩ Itiyoophiyaatti abbootii seeraa yoo hedduu amala akka akkaatiin himatan abbootiin seeraa mata mufiitiin hojjetan moo mootummaatti ajaja karaa qajeelchaaf moo humaan hojjetanii jedhanii namni waan hedduu jedhu. Akka irratti pireezidaantii mana murtii waliigala ammaan tan filataniitti pireezidaantiin mana murtii mata mufiitti hirkateetiin herreegummata ofiitiin seera itti qixeeffatee hojjechuu male. Hojii tan nagaafatanii jennaan akka manii murtii mata mufiitiin hojjetu paarlaamaatti marii hardhaatiin naa mirkaneesse. Dubbii muummee ministeera Itiyoophiyaa kalee Firaankfort irra dubbatirraa mirkaneeffadhelle sunirraa hubadhelle. Mana murtii jijjiiruu fedhuusa dubbii sunirraa hubadhe. Paarlaamaan yoo abbootii seeraa filelle tanuu naa mirkaneesse. Tanumaafuu yaada kiyyaa fi hamootummaan wal fakkaata. Karoorri kennalleen hojii wal fakkaata. Tanumaaf jedheetiin hojiin sun ulfaattullee hin danda'a jedheetti. Akka Adde Maazaatti seeri waraqata qofirra jiraachuu hin malle. Abbaan seeraa nama horii fi siyaasaan sossobam ta'uullee hin malle. Waan beekuu fi waan namirraa hubadhe miilotti iyyaallee itti dabaladhee hojjedhaa jette. Adde Maazaan pireezidaantiin mana murtii waliigala Itiyoophiyaa tulchaniitiin filatan tun. Tan malellee paarlaamaan Itiyoophiyaa nammummeen ministeerri Itiyoophiyaa itti aanaa pireezidaantii mana murtii tolcheetiin filate obbo Salamoon Araddaallee hojii tan mirkaneesseef obbo Salamoon namuujii akka akka biyyi keessaa fi manneen murtii biyya alaallee hojjechaa ba'e. Mana murtii addunyaa Zeheek jirullee nama akka gorsaattiif hojii akka akka hojjechaa ba'een manneen barnoota gugurduu Ameerikaa akka Harvaard faalleetti nam digirii lammeessoo qabu. Tan malellee barnoota hedduu qabu. Adde Maazaalleen nama Ameerikaa fi Itiyoophiyaalleetti barate nama digirii lammeessoo qabullee kan irratti nama muuxannoollee qabu. Jira lachuuyyuu hojii itti kennan tana seerumaan nama cufa walqixxee laale hojjechuuf kakate.
ameeroon galgal keessa saalamaaf daqiiqa 45 as washington dc timmo warirra dabre sa'a 1 daqiiqa 45 ta'e jira dhaggeeffatoota keenya qophii taanutti ce'u keenya dura walle dinqisa dabala kanani sinafera ittin bohara
abaye malo koya abaye malo abaye malo koya abaye malo abaye malo koya abaye malo kararage se ma folse ne jalo
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 ula ke sagat dife awal di gessi signata kottu nyata ula ke sagat dife awal di gessi signata kottu nyata abaye malo koya abaye malo kararage se ma folse ne jalo romere fititiva
ore
robes la la fankenye bottu kache kiye kode
ore
malo wali galate
ore
igam fne gadini
ore
gati etu itbaafle bokane warba chanano
ore
akalamu nama
Ajan van skenye Aberrobashi
dinqisa dabala walle sakanaf guddangala ton sadda dagge fatok takenya kadaga jirta radio sagale america saganta fan romoti gara kopitanu tichen motumma united states mullata jijjirama dr abiy ahmed degru da walin dabate kanojjetu taw ethiopia ambassador united states katan michael rainer bexen jiru ambassador rainer university jimmati baratota walin matadure ijars ethiopia borif gaider gaggotara jeduratti mari gegge samiratti hasawda gesizani kan sankana dubatan muktar jamal bakmarin kunit gegge samijimmara gaba saballa qaba
አምባሳደር አሜሪካ ከን ኢትዮጵያ ማይክል ሬነር ሐረ ጅማን ካንዳ ወተን ዲሞተ ሄዱጉ ያሰዲህ ቱሩ ቀበተኒ ትኒኒ ኢሳካና ኬሳ እንኒ ጉዳኒ ፊ ያደ ጉዳ ዳንስርትሌ ኤገሙ ሰገንታ ሃሮም ሰመሰራ አባጂፋሪ ኦልማ ኢሳኒ ሐርዳቲን ሳቦደ አምባሳደር ማይክል ሬነር ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ ደርገጎተ ወጂን ማሪታ ሲሶፊ መነኪታባ አሜሪካን ኮርነር ጀደሙ ሞቱማ አሜሪካቲን ደገረሙረቲ ሆጂሌ ወጎተ ደርበን ሆጀ ተመንዳወተኒ ከከኡም ሳፊ ደንዴቲ ኢጆሌ አጭከ ሰቲ በረተኒሌ ድንቅ ሲፈተኒ ትንንጅሩ ቱርቲ ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ በረቶታ ፊ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ወሊን ታሲሰኒንሌ ሐሳ ገሄ ደርገጎታ ሄገሬ ኢትዮጵያ ኢጃሩፍ ጀዱረቲ በልኢናን ታሰኒ ትንንጅሩ ደርገጎኒ ሆምነ በልጣጣፊ ኦዋ ቀባቹ ኢሳኒቲን ወልቀበቴ ገሄም ቢየ ኢጃሩ ከሰቲ ቀባተን ሄዱ ጀባተው ኢሳሌ አምባሳደር ማይክል ሬነር ድንቅ ሲፈተኒ ካሰኒ ትንንጅሩ ሃሉ መከናን ደርገጎን ኢትዮጵያሌ ሆጂ ሳንራ ኤገሙ አከ ባህቹ ቀበኒ ሐሳ ኢሳኒ ከሰቲ ከኒሳን ዱበተን ህርማቶን ወልተጂ ካናሌ በረቶን ዩኒቨርሲቲ ጅማ ደበሬዳን ጋፊ ሳኒ ጋፈተኒ ትንንጅሩ እንቶኮ ጅጅረማ አመዱ ፈካነ ከሰቲ ደርገጎታ ገሄን ኢሳኒ ሃለ ከሚን ኢላለማ ከንጀዱ ዳፊሌ ጋፊን ዲያቲ
ወጋለማን ዱራ ሶቺ ኢትዮጵያ ከሰቲ ጎዳማ ዱሬፍ ገይን ቄሮ ሆላና ዋንቱሬፍ አከ ዩኤስ አሜሪካት በከምቲ ከን ተኒፊ ሶቺ ጉርጉዳ ከን ቢየ ከሰት አፍሪካ ትስጎዱፍ አከሚን ዱካ ጅርቱ ቄሮፍ ደገርሳ ከሚ ጎቻ ጅርቱ ከንጀሩ
ገማ ብራቲን አሞ ከሰቱ ኢትዮጵያን ቢየ ጉደታ ጅርቱ ተውይሲቲን ወልቀበቴቲን ደገርሶተ ያዳፊ ቀልቢዳን ሆምናፊ ዋንበርባችሳተ ኡሁንዳን ገማ ሄዱን ዋበርባነ ዋንተኤፍ ቶምሲ ሞቱማ አሜሪካ ማልፈካታኒሌ ማይክል ሬነሪፍ ደርገጎ ተራጋፊን ዲሃቴት ኒንጅራ
ከነም ቤኩ ደርገጎኒ ባየን ከነን ኮሚኒቲ ኢሳኒቲፍ ወንቶ ተገረገራ ሆጀቹዳፍ ሶቹ አንጅሩ ደበለታን ከነን አካዳሚክ ኤሪያ ረሆጀተን ኢኖቬቲቭ አይዲያ ገረገራ ቀባተኒ ሐዋስ ኢሳኒ ሰርቭ ጎዱዳፍ ረኮሌ ሐዋስ ኢሳኒ ቲን ሶልቭ ጎዱዳፍ ሶቹ አቱረኒ ዩኤስ ኤምባሲ ዋን ወንቶ ተከና ገረገራዳፍ ሀገም ተከቆፒደ
ማይክል ሬነሪሌ ሃለ ኢጃር ሰብየ ከና ከሰቲ ገሄን ደርገጎታ አከጨሙ ደንደኡፍ ሞቱማን አሜሪካ ጥየፈና ጉዳዳን ዋን ደንደኡሁን ዳኑ ቱምሱሌ አከተ ኤዱበተን ሃለከናን ወልቀበቴ ሆጂለን ሃንገ አማ ሆጀተመን አኩመጅራኒት ተኤ ገበፉልዱራት ትገሩ ዋን ሄዱቱ ሆጀተሙ ዳጅራ ኢሰከናፍ ሁንዱ ኢትቆጳሁ ቀባዳንሌ ጠከኒሳን ካሰን
we are already involved as well we have programs to bring us scholars to teach in ethiopian universities we have exchange programs
ኑቲሲትርማታጅራ ሰገንታቲን ኦጌይን ኬኛ ዱፋኒ ዩኒቨርሲቲ ለኢትዮጵያ ከሳ ባርሲሰን ቀምና ሰገንታ ወልጅጅራ ከኖጌይን ኢትዮጵያ ቲን ገረ ዩናይትድ ስቴትስ ዱፋን ቀምና ኢስንኬሳ ዋይሎኒ ሰገንታ ከነትርማተን ጅርቱ ጀደያዳ ሰገንታንሳ ባየነ ማሃወታ ከነንትንርማቲን የኛት ትርማቱ ጀደናብደዳ ዲሚ ኢጆን ከነጫላ ወጀኑዳ ደረኖ ጀቹ ቀምና ሙለተ ዶክተር አብይ ኡጎምሱፍ ዋንደንደኝ ማረጎቹ ቀምና ሰበባሌ ቡራ ከለሚወን ኢትዮጵያ ከሱ ማደርገጎኒ አገተኮ አከሙ ፈተን ታሲሰን ፍርማተ ትጎቹ ቀምና
ማሪንጉያ አዳከነ ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ ሐለከናን በረቶ ተወሊ ታሲፈመኩኒ በረቶኒ አኩመጅጅረ መከነረቲ ኦልአን ማዳን ሾራ ቀባታቲኒን ቱረን ገመፉል ዱራቲ ትለ ዴቢሰኒ ቢየ ኢጃሩ ከሰቲ ገሄን ሳኒ በልአዋንተኤፍ ከነቱ ያደመቲኒን ቆጳሁ ደካሰን ፕሬዚዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ለሜሳ
ega waltajin harakuni kesmatu yero amma kan harum sake sajira harum sakana kesatimmo dargageyin bu aguda qabu harum sakana fisimmo jijira makana fisimmo dargageyin bu a contribution guda qabu tratto jetaniru kanaf halu majijira majrutin kanaboda irrecala per dargageyi yokinmo baratto ta university engage uqamna wan adda darat mari akasan participate won hordo fango du kamna jinne barana kero kamiyu cala kan plani goneda
kesatu university in jima sena bal'a motuma america wajin kan qabu ta usatin welqabatetinin american dihenatti university kana kan de garatinin jirtu fi tumsi bal'a len tasifa majirachuda professor fikre lamessa kan isan kasan
historically university in kunif bi america historical wani qabu waliti danna qabu malif yojenne yero jalqaba university kana kesa institute kan abate ture kolleji qonnaati kolleji qonna kun dura biyya kana ittaan dhaabate mootummaa Ameerikaatiin ture jaatis jedhamu Jimmaa Agricultural Technical School an jedhamu mootummaan Itoophiyaaf mootummaan Ameerikaa waliin ta'uudhaan jalqabaaf bara 1952 akka faranjiitti an dhaabatedha. Sunis immoo walitti hidhataa qabnuuf sana irra caalaas immoo attamitti cimsuu qabna an jedhurree keessa waliin dubbachuuf jechuudha.
Haala turtii Ambaasaaddar Maayikel Reenar kanaan wal qabateetiniin kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammad gaafadheetiniin jira. Obbo Makkiyyuulleen keessattuu walitti dhufeenni Ameerikaan biyya keenya wajjiin qabdu haala naannoo kana itti misoomsuudhaa fi gargaaruu danda'amu irratti hojii bal'aatu karoorfameetiniin jira jedhan haala sagantaa tibba kanaa Ambaasaaddar Maayikel Reenar irratti xiyyeeffatanii jiran keessaa inni tokko. Kan suphaa masaraa Abbaa Jifaar immoo mootummaan Ameerikaa bajeta qarshii miiliyoona 7 olii irratti kan ramadeetiniin hojjetuu fi ogeessota dandeettii kana qaban kan irratti ramadeetiniin akka hojiin kun fiixa bahu hojjetaatiniin jiru yoo ta'u gama mootummaa federaalaatii fi kaaniin illee deeggarsoota biraa irratti tumsameetiniin masaraan Abbaa Jifaar akka haaromsamurrattillee ni hojjetamaan yaada guddaa Maayikel Reenar gama Jimmaa ittiin dhufan ta'uullee dhakaasu.
Qabiyyeen daawwannaa ambaasaaddara Ameerikaa kan biyya Itoophiyaa jedhanu qabiyyee lama kan qabuudha. Tokko masaraan mootii Abbaa Jifaar waggaadheeraadhaa fi osoo caccabuudhaan rakkoon adda addaa irra gahuurraa kan ture walii barreessaati kan ture keessattuu ministeerri aadaa fi turizimii federaalaa kan naannoo bulchiinsa magaalaa Jimmaatii wajjin waliin dubbachaa turre. Kanaaf fandii kana embaasii Ameerikaa irraa arganne sana laawunchi gochuudhaafi kan bor dhufan jechuudha. Inni lammaffaa pirojektoota adda addaa kan gargaarsa biyya Ameerikaatiin as magaalaa keenya godina keenya keessatti hojjetamaatu jira. Isa kana daawwannaa godhuudha. Walumaa galatti hojiiwwan misoomaa barnootaa fayyaa as magaalaa keenyatti hojjetamaa ture keessatti gargaarsa tokko tokkochuudha. Isa irratti waliin dubbiidhaaf as magaalaa keenyatti kan argamanidha jechuudha.
Bajeta ammamiiti keessaayyuu kan amma haaromsa masaraa Abbaa Jifaariif ramadamu?
Egaan haaromsi kun feezii lamaan kan hojjetamudha. Inni jalqabaa bajeta Ameerikaa birrii miiliyoona 7.9 kan hojjetamu ta'a. Itti aansee feezii lammaffaas hin qaba. Qorannaan isaa warra xumuramee jira. Walumaa galatti pirojektii guddaa masaraa Abbaa Jifaar iddoo isaatti deebisuudhaaf namoota muuxannoo masaraa akkasii suphuudhaan beekamuudhaan kan daawwatamutu kan hojjetamu ta'aadha. Kanaaf waliigallisaa feezii lammatti qoqqoodamee kan ta'u waan ta'eennaan boru sagantaa kana ifatti laawunchi kan godhudha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Jimmarraa.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen sagantaa feesbuukii keenya irratti kallattiin dhaggeeffattanii dhaamsa keessan, qeeqa keessan, gaaffii keessan nuuf ergitan hedduu galatoomsanna. Kanneen imeeliidhaan nuuf barreessuu feetan jechuun dhaamsa qeeqas ta'e akkasumas immoo gaaffii yoo qabaattan nuuf erguu feetan horn@voanews.com itti nuuf erguu dandeessu. Lakkoofsi telefoona keenyaa kautuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2022592942 ekstenshiniin 13. Feesbuukii irratti yoo nuu quunnamuu feetan ni dandeessu. Afaan Oromoo akka Oromoon barreessutti jechuudha @voanews.com jedha seenaa yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com banattanii achirraan feesbuukii keenya argachuu dandeessu. Amma matoota oduutiif gara jaallanittan sin deebisa.
Mootummaan Itiyoophiyaa pireezidaantii mana murtii waliigalaa ka federaalaa dubartii muudee jira. Ka duraan pireezidaantii waldaa dubartoota ogeeyyii seeraa ta'uun hojjetaa turan Aadde Ma'aazaa Ashannaa fi muummichi ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaatti dhiyeessanii taayitaa isaanii raggaasaniiru. Obbo Salamoon Araddaa immoo itti aanaa pireezidaantii mana murtii gochuudhaan muude paarlaamaan Itiyoophiyaa. Bulchiisa naannoo Tigraay bulchiisa naannoo Amaaraa kan wal agarsiisu daandiin Allaamaxaa Qobbo konkolaataaf eega cufame guyyaa 4 darbee jira. Daandii kana ka cufan kanneen Allaamaxaa keessatti hidhaman akka hiikamaniif ka gaafatan dargaggoota magaalaa Qobbootii jedhame. Waajjirri poolisii godina Walloo Kaabaa akka beeksisetti rakkoo irratti mariin gaggeeffamaa jira.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiloozii 15180 15330 15640 15740 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloozii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloozii 11720 12110 12130 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu. Asirratti raawwata qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Voice of America.